Umfanekiso weshumi nambili. Lena indlela uJesu eza ngayo emhlabeni ukuzogcwalisa isithembiso sikaNkulunkulu ku-Adam no-Eva ukususa isono. Sukulumbe ingelosi kaNkulunkulu yafika entombini egama linguMaria. Ingelosi yathi, umoya ongcwele kaNkulunkulu uzokukwenza uthole umntwana umfana. Umntwana uyakuba umsindisi owathenjiswa uNkulunkulu. Kufanele umqambe umntwana ngokuthi uJesu. UJesu nguye oyakususa izono zezwe. Ingelosi yavela futhi nakuJosefa owayezoshadelwa uMaria. Ingelosi yamazisa ngomntwana owayezotholwa uMaria. UJosefa akazange ahlangane noMaria umkakhe kwaze kwazalwa umntwana.